Commencer comme radio news.com I want to define some spiritual factors and spiritual problems. Mbere na mbere muri aya makuru ikintu ugomba kumva cy'ibanze ngiye guheraho ni uko utagomba kwiringira umwana w'umuntu. Ntukwiye kwizera yaba mama wawe, yaba papa wawe, keretse ababyeyi bawe bahagaze mu kuri. Guhagarara mu kuri na none biterwa n'inyungu bafite muri uko guhagarara ku kuri. Ukuri kw'Imana hari igihe ngira ngo 1996 nimba 1996 cyangwa 99 I don't remember well, aho BBC gahuza miryango babajije uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Charles Murigande u Rwanda, baramubaza batese koko ushobora guhamya uvugishije ukuri. Bakoresheje n'ijambo rivuga ngo nk'umuntu ubaha Imana ko bazi ko ari umukristo, ushobora kuvugisha ukuri ukavuga yuko muri DRC Congo nta ngabo z'u Rwanda ziriyo? Aravuga ngo ni ukuri nahamya yuko nta ngabo z'u Rwanda ziriyo. Umunyamakuru aramubaza ati mbese ni ukuri kw'Imana cyangwa ni ukuri kw'impamo? Arasubiza aravuga ngo ni ukuri kw'impamo. Yanze kuvuga ko ari ukuri kw'Imana, kuko iyo avuga ko ari ukuri kw'Imana kandi azi neza ko ingabo ziri muri Congo yari kubakoza icyaha direct, arabihakana. Kandi ni umuntu uzwiho kubaha Imana ku buryo butangaje. Yasengeraga cyangwa asengera nimba kiyasengera simbizi muri PAG, Pentecostal Assemblies of God, niho yasengeraga. Bakundwa bene data, mukurikira radio Inyange news.com na Inyigreti news.com, ibintu byo kwizera ni gatozi. Uyu munsi twaze dukora nawe nganira na single mother, ni ukuvuga ngo ni umudamu utarashatse wabyaye umwana abyara adafite umugabo. Ibyo bita ibinyendaro muri iki gihe bisa nk'aho bigezweho ndetse bisa nk'aho binemewe. Ambwira uburyo abapasitori bagiye babatekaho umutwe. Hari umukobwa ngo basengeye, umukobwa wize, umukobwa supu usa neza w'igitangaza, ariko bageze aho bamurindagiza akajya yambara gambuti bote zambarwa mu gihe cy'imvura, we akazambara mu gihe izuba ririmo kuva. Baramurindagiza na bugingo n'ubu ntiyigeze ashaka umugabo. Aramaze ati se wowe ubivugaho iki? Mu gihe umuntu yaba ari mu rusengero agasaba Imana ngo imuhe umugabo, Imana ntimuhe umugabo, yabigenza gute? Direct namusubije ngo genda umukobwa, ndamutse mfite amashiringi nagura umugabo, ndamutse ntayafite nagura umusore akanterinda nkabyara umwana. Ati se ntiwaba ukoze icyaha? Ndamubwira nti igihe nta cyaha naba nkoze, kuko Imana iza gushaka ko nakora icyaha yagombye buri mukobwa kumuremera umugabo we. Kuko tuvugana magingo aya statistics z'abantu batuye isi ni miliyari 8, in 8 billion population of the world minus 1 billion point 8, abagabo ko kwiyongera ahubwo baragabanuka minus 1 billion point 8, urumva hasigara miliyari esheshatu n'ibice bibiri, kuramo miliyari enye n'ibice birindwi, abasigaye ni abana. Ufasha aba bagore 4 billion point 7, ukagenda buri mugore umuha umugabo we, ni ukuvuga ngo muri 4.7 minus 1.8 abasigara nta bagabo bashobora kubona. Ndamusubiza ndamubwira ngo Isaiah chapter 4, Isaiah chapter 4 haravuga ngo umugabo umwe azarongora abagore barindwi biyambike bitunge ariko bitirirwe izina rye. Ibyo ngibyo abapastori ntabwo bashaka kubivuga no kubyigisha. Usomye muri Timothy, angira ngo ni second Timothy cyangwa first, second Timothy chapter 3 haravuga ngo uyifuza kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Harimo 12 condition, ingingo 12. Uwifuje kuba umwepiskopi ni ukuvuga ngo ni umukozi w'Imana, agomba kuba afite umugore umwe, abana be bagomba kuba babaha Imana, ntagomba kuba ari umusinzi, ntagomba kuba akunda amashirinyi. Izo condition ziri muri Timothy zireba abashaka kuba abakozi b'Imana. Nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga ko kunywa inzoga ari icyaha. Nta na hamwe. Umuntu uzahabona azanyandikire kuri email ya NCC Leo cyangwa egretnews.com cyangwa inyange.news.com ahanyereke. Ariko Bibiliya iravuga ngo si byiza ko umuntu anywa inzoga akarara inkera kugeza ubwo amaso ahinduka umutuku. N'umwami Yesu Kristo yakoze divayi, kandi divayi iri iba mu bibarirwa mu nzoga. My dear, ubutumwa bwiza twakiriye turi injiji tutari twiga ngo tujye mu ishuri twisomere Bibiliya bitandukanye no kuba n'ubutumwa twaje kubona muri Bibiliya twaramaze kujijuka. Ubu muri iki gihe biragoye cyane kugira ngo ubeshye abatuye isi. Abashobora kwemera kubeshywa ni ababifitemo inyungu. Mu rusengero harimo kategori, reka ngende nzibara turamenya umubare wazo kuko ntabwo na predictinga ngo nzazishobore. Hari umuntu ujya mu rusengero ashaka umugore, hari n'ujya mu rusengero ashaka umugabo. That is category number one. Hari ujya mu rusengero ashaka Imana, ashaka yarabaye mu byaha akabona ko ibyaha bibaye mu gihe kirekire asigaje gupfa bikaba ngombwa ko ajya mu rusengero. Hari uba mu rusengero arujwe n'abadayimoni, abarozi bamumereye nabi. Murabizi uko abantu babana, ntabwo ari mu kadomo gusa, ku isi yose na hano nuko abantu bicara barogana kubera umwuka w'ishyari, ubugome, urugomo, things like that. Hari abajya mu rusengero kugira ngo babone adresi. Hari umuntu ushobora kujya gusaba akazi bakamubaza urusengero asengeramo, yaba adafite urusengero asengeramo bakamwima akazi. Izo zose ni inyungu, ni interest. Mu rusengero kubamo ni muri community. Uba ufite community ubarirwamo. Uramutse ugize ikibazo ku bantu nyine bubaha amahame agenga Bibiliya cyangwa se agenga za community, baba bagomba kugufasha cyangwa nabo bagomba gufasha. In church there is a lot of interest as well as in politics. Muri politike, impamvu abantu bajya muri politike, biroroshye gukira, biroroshye kubona kashi, biroroshye kubona icyubahiro, biroroshye kumenyekana, biroroshye kubona inshuti, so long as uri muri politike, uri muri politike kandi ufite umwanya mwiza. Nta kintu na kimwe umwana w'umuntu kuri iyi si akora adafitemo inyungu. Niyo mpamvu bavuga ngo in politics there is no permanent enemy, there is no permanent friend, but there is permanent interest. Hano mu gihugu cy'i Babuloni Raila Amolo Odinga watubwiraga ko Kasongo Kaongo Zakayo Samuel William Ruto ari umugome, ari umwicanyi, ari tribolic. Uyu munsi wa none arimo aramwamamaza nyuma y'uko amuhaye tiriyari ebyiri kugira ngo atamukura ku ntebe y'umukuru w'igihugu agahita afungwa. Ubu noneho Raila arimo aramwamamaza avuga ko ari umuntu mwiza. Mu gihe abaturage bishwe n'ubukene, igihugu kirakennye, Ruto amaze imyaka itatu ku butegetsi nta project n'imwe, usibye ko yigeze gukora umuhanda wa kilometero imwe bashyiramo kaburimbo. Iyo kilometero imwe nayo uwo muhanda wajyaga kuri hoteli ye. So urumva yuko iby'isi ni gatebe gatoki. Reka rero ngaruke ku bantu basoma ubuhanuzi. Kuri iyi si abantu basoma ubuhanuzi ariko bakirinda kugaragaza ko basoma ubuhanuzi, kubera ko ubuhanuzi abantu benshi barabwanga, cyane cyane abari mu nzira zo gukiranirwa. Dufata urugero, abantu bagiye i Burayi baciye mu nzira za maguye, abantu bagiye i Burayi bakoresheje ibinyoma, ibi byose biri mu buhanuzi, bakoresheje ibinyoma muri UN. Aho umuntu agenda akavuga ngo ni umunyamurenge kandi atari umunyamurenge. Umurundi yita umunyamurenge kuko ikirundi kijya gusa n'ikinyamurenge kandi atari umunyamurenge. Ugasanga umuntu akoresheje inzira z'ibinyoma. Benshi ndabazi muri UN twahuriyeyo, jyewe mvamo mbishingukamo, kubera ko navugishije ukuri banyima ibyangombwa. Kubera ko navugishije ukuri, hari undi mupasitori nzi wavugishije ukuri, ariko abana be bakoresha ibinyoma. Abana be bahabwa ibyangombwa mandate, bajyanwa muri Amerika na za Canada, ariko we ahera muri Kenya. Abafaransa baravuga ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Mu Cyongereza baravuga ngo it is not good to speak the whole truth. Ntabwo abantu bakunda ukuri, abantu bakunda ikinyoma. So muri iki gihe abantu bize, abantu nakoresheje imvugo ra, mu gihe abantu bateye imbere, mu gihe abantu basirimutse, ikintu cyitwa ubuhanuzi bw'inyandiko, umuntu uzakubwira ngo ni umuhanuzi, uzamubwire aguhanurire, nashaka kwishyuza amashiringi umwishyure, narangiza guha iyo nyandiko uyibike. Kuko ubuhanuzi bufata igihe, ubuhanuzi bugira fomati, bugira imvugo. Hazagira abantu, hariho abantu benshi badikiraringa ko ari abahanuzi, cyane cyane mu kadomo, ariko ubabwiye ngo bakore inyandiko, ndakubwiza ukuri na paragrafi ebyiri ntabwo bashobora kuzandika. Nigeze kubaza former wife Murekatete Mukandiri Maudetta, ndamubaza ko njya mbona ukora ibintu by'inyandiko z'abanyamurenge, ibintu bidasomeka by'imiviringito biri aho ngaho, warangiza ukabisoma ukundi kuntu. Ni iki kikubuza kwandika ubuhanuzi mu nyuguti zisobanutse? Uri umufrancophone, wandike mu Gifaransa cyangwa wandike mu Kinyakadomo, nibikunanira umbwire nkufashe. Kuki udashobora kwandika ubuhanuzi mu nyandiko text ishobora gusomwa na buri wese? Ndamubwira ngiye mfite ikinyamakuru, andika ubuhanuzi bwawe by'Imana akubwiye byose, mbifate mbishyire kuri website. Ibyo ngibi se ngo mba mbikora kubera iki se? Ngo kugira ngo se bigende gute kugira ngo habe iki? Ariko yigeze kumubwira mu Gifaransa, nimba ndi bukibuke simbizi, yaravuze ngo écrit résiste, nimba ari résiste, ariko le quoi, ibigambo sinzi uko, nimba ari le mot, nimba ari le mot c'est quoi. Donc ni ukuvuga ngo inyandiko ibaho, igumaho, ariko amagambo verbally cannot exist, but the letter, the written document can exist. Ni ukuvuga ngo abantu bita abahanuzi n'abahanuzikazi, ibyo bakora babikora birinda ingaruka z'ejo hazaza, kugira ngo hatazabaho ikintu cy'ikimenyetso na kimwe gishobora kugaragaza yuko ari ababeshyi, ari abahanuzi b'ibinyoma. Ariko umuhanuzi uhora w'Iteka Imana Nyiringabo, iyo ahanura ntabwo aba ari mu mubiri, aba ari mu mwuka. Ndetse ikintu gitangaje agiraho akavuga n'ibye, avuga n'ubuzima bwe akivugaho. None se umuntu witwa Yesaya ntiyahanuye akavuga yuko nyirarume waje kuba umwami mu gihugu cya Isiraheli, yaje guhanura inshuro nimba ari indwi, inshuro indwi, abeshya, atari Uwiteka ubimubwiye, ashaka gushimisha nyirarume no kugira ngo bagire ubwo bwami. Ku nshuro ya munani Uwiteka Imana Nyiringabo azana ikara ricisha ku munwa, atwika ibyo binyoma. ni ukuvuga ngo iyo aza kuba ari mu mubiri ntabwo ibyo bintu yari kubivuga, ntabwo yari kwikoza isoni. Umuhanuzi ndakubwiza ukuri ashobora kujya guhanura, yaba ahagaze akavuga ati kwanze Imana imbabare mvuye gusambana, agahita abivugiraho, kubera ko umuhanuzi agengwa n'umwuka w'ubuhanuzi buhora w'Iteka Imana Nyiringabo. Ariko itangiye kuvuga ngo ah, ibi nimbivuga barantahura, ibi nimbivuga ntawamenye ejo bishobora kutazasohora. Jyewe iyo nandika ubuhanuzi nandika mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kanarangiza mvuga ngo uko ni ko uhora w'Iteka Imana Nyiringabo bivuga, not me. Ejo nihagira ikibazo, nihagira ubuhanuzi butazasohora, dufata urugero nk'ubwo kwa Rwigara, it is not my business. Kenza akwereka ko nahanuye mu izina ry'Uwiteka, akazi kanjye ni ukwandika no guhanura. I am not executor, I am not implementer. Ntabwo ari njye usohoza ibintu ngo bibaho bibeho. Ejo ni nahoze mbwira Uwiteka Imana nyine, namubwira ngo I am a writer, I am a prophet. Umurimo wanjye, I am a chief justice of the world. Umurimo wanjye ni uguhanura, ni ukwandika no guca imanza zitabera. Ntabwo umurimo wanjye ari ugushakisha amashiringi yo gukora uno murimo. Niba bikunaniye kunyoherereza amashiringi, yewe umurimo wawe ndawuhagaritse. Niyo mpamvu mwabonye igice cya 32 cyatinze gutangira. Si uko hatari ubuhanuzi, si uko hatari imanza zitabera. Ubwo uzi ukuntu ubuhanuzi bugorana, nibura urakarota inzozi. Inzozi ushobora kuzirotaho ukabyuka ukazandika. Ikintu bita amayerekwa, nimba ari ikintu kigora umubiri, nimba ari ikintu gitwara energy z'umubiri, kigatwara imbaraga z'umubiri zikagushiramo, ni ikintu bita amayerekwa. Uyu munsi hari mushiki wacu uba muri Canada watubereye umugisha, nako tumubereye umugisha. Twari hari imirimo y'ubuhanuzi twarimo dukorana, namubwira ngo ubuhanuzi neretswe, nababwira ibyo yarose byose byaje ku macinga birahura. Ariko ndakubwiza ukuri, mu gihe navuganaga nawe numvaga meze nk'ikintu cy'igishushungwe cy'igihwahwanye cy'igihwahware kiri aho ngaho, kuko ubuhanuzi buba bukarikuletinga amasaha uri businzire, bugakarikuletinga amasaha uri bubyuke. Ubusanzwe ngiye mbyuka saa tanu n'igice gutyo, byatinda saa sita saa saba ubuhanuzi bwabaye bwinshi, n'ubu ndumva nkifite ibitotsi. Kuko iyo hajemo ubuhanuzi the natural sleep, ibitotsi by'umwimerere bihita bigenda. So icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Aha ndimo ndafasha mwene data, mushiki wacu n'abandi. Abantu benshi basoma ubuhanuzi ndetse bakabwemera ariko mu ibanga. Yewe hari n'uwanyandikiye mu minsi yashize nagira ngo mbasomere ibintu yanyandikiye. Nuko interneti mbona rakandeho ko ishobora gukunda mbibasomere, ntabwo bizoroha. Ndababaye nagira ngo nyibasomere. Iyo imeri naradiritinze ni umuntu wanyandikiye, yahembye imeri yitwa Nzozi Nziza. Abantu benshi bemera ubuhanuzi ariko bakirinda kubwemera mu ruhame, kubera ko ni ikibazo kijyanye no kwizera. Ubuhanuzi buvuga ejo haza uko bizamera, in future what will happen. So kila mmoja anajipanga kivyake. Everyone he can be prepared according to his ability, ability, abilities bijyanye n'ubushobozi umuntu afite. Ahanini nta nubwo abantu baba bashaka kumenya ubuhanuzi kugira ngo babe bafata icyemezo cyangwa bafate umwanzuro, ahubwo baba bashaka kumenya just curiosity, just knowing, kumenya ngo bizagenda gute, niki kizabaho, bla bla bla, bakabimenya. Ubu rero tuvugana no magambo, abantu bo muri gakondo bakiranutse, they have nothing to say, they have no excuse, kuko ubuhanuzi bwavuze ko insengero zajyanwa mu butayu, ngira ngo mwakurikiranye uko insengero zagiye zifungwa kugeza amagingo aya. Ni ubuhanuzi buri live, ni ubuhanuzi buri ku mugaragaro. So ni ukuvuga ngo, dear brothers, dear sisters, dear friend, kubuti nta muntu n'umwe ushobora kumenya ko utemera ubuhanuzi cyangwa utemera imanza zitabera. Mu manza zitabera bitandukanye n'ubuhanuzi. Imanza zitabera abantu bazi yuko ari ugucirwaho iteka kandi barayibona, cyane cyane barayibona ko n'umurimo ukoze igihe kinini cyane, imyaka 15 nkora full time, not part time. Burya hari ibintu urebesha amaso nawe ukibwiriza ukavuga uti ibi bintu mu by'ukuri ni ukuri. Nta muntu n'umwe wigeze abaho kuri isi y'abazima uretse abahanuzi bo muri Bibiliya, nabo ni benshi, ariko ibitabo maze kwandika by'ubuhanuzi n'imanza zitabera ni ibitabo bigera kuri 322, kandi nta muntu wigeze abaho ku isi y'abazima wigeze wandika ibitabo maze kwandika. Kandi ni umurimo nkora daily, nta n'umuntu nari nafasha ngo asubire inyuma adafashijwe Uwiteka Imana Nyiringabo atamubereye umufasha ngo amuhe igisubizo. Na mushiki wacu umunsi twaganiraga muri Canada yabonye igisubizo cy'ikibazo yari afite, impamvu yabiteye. Iyo hari imyuka mibi behind of mu gihe cy'ubutabera, ubwo ndavuga mu gihe cy'ubutabera, mu gihe cyo gusenga no guhanura bisaba ko abantu bakora amasengesho bakiriza ibyo beretswe bakabisengera kwica iyo myuka mibi. Ariko ikintu gitangaje mu butabera bw'Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo, mbere yuko ntanga za file number, iyo hari umuntu namaze guha ubutabera hakaba hasigaye imyuka mibi imujujubya, ipfa mbere yuko nyiha file number, kuko n'ubundi mba ndi buve mwiyerekwa ngahita ntanga izo za file number. So ni ukuvuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ahita yegizekutinga iyo myuka mibi agahita yica ikava mu nzira. Iki Imana ibishaka gituma wenda itanihutisha ibyo bintu byose ni ukugira ngo umenye imirimo yagukoreye, umenye icyo Uwiteka Imana Nyiringabo yagukoreye, kugira ngo kashi watanze usaba guhabwa ubutabera umenye ko atari imfabusa, aho umenye ko kashi watanze ari nke cyane ugereranyije n'ibibazo wari ufite uko bingana. Kuko izi file number zica imyuka mibi burundu. Kandi imagine kumva umuntu ari muri Amerika, umuntu ari muri Canada, umuntu ari muri Australia, akarugwa n'umuntu uri i Bugande, Kabare, Mbarara, Mukadomo, Gitarama, Kigali, bajya mu bapfumu, umuntu bakamubuza amahwemo ari iyo bigwa, abana ugasanga ntibarongorwa, abana ntibumvikana na se cyangwa na nyina, ugasanga harimo ibibazo. So iyo dutanze file number hakurikiraho ubuhanuzi buhishura impamvu y'ibibazo byihishe impamvu nyakadomara, ikibazo cyihishe inyuma y'ibibazo ufite. So ibibazo bimaze kushyirwa ahagaragara, ngira ngo muraza kubisoma kuri greatnews.com murebe ubutabera twatanze kuri mushiki wacu Rosette wa Maria, ndetse n'abahanzi, umuhanzi waciriwe iteka, umuhanzi nkunda cyane witwa Tom Close, amazina ye yandi ntago nyazi, ajya agira indirimbo nziza ariko Uwiteka Imana Nyiringabo yashimye ko umuciraho iteka. Njye kugukunda kwanjye ntacyo bigufasha, I just a servant, yewe ndi umukozi iyo mbwiye gukora umurimo ndawukora. So what I want to emphasize here is this: abantu ntabwo bayobewe yuko hari ubutabera, they know iyo ugiye mu manza zitabera ukabonamo harimo abaperezida, harimo abapastori, harimo abami, harimo Papa Francis, harimo abakardinali, harimo abapadiri, ba bishopu, harimo indaya, harimo gays, harimo lesbian, harimo gasia zote. Icyo ni ikimenyetso cyo kugaragaza yuko ubutabera burimo gucibwa n'uwari witeka Imana Nyiringabo ku isi y'abazima ari ubutabera bw'ukuri. Ubwo hakurikiraho, niki gikurikiraho? Hakurikiraho ko ubisomye agira ubwoba, agahahamuka, agahangayika, kubera ko hari abantu benshi bakunda backdoor, hari abashaka kujya mu bapfumu kugira ngo bahabwe izo nzaratsi cyangwa iyo myuka, babashe kwachivinga ibyo bashaka kugeraho bitabasabye guhangayika. Usibye ko babasaba nyine kumena amaraso, kumena amaraso yagiye akakoroga mu buryo bw'ibanga, cyangwa se akohereza imyuka bihugu akora accident, biramworohera. So dear brothers and sisters, do not expect that ibintu by'imanza zitabera hari abantu benshi mudashobora kubyumvikanaho ngo munabivugeho rumwe, kubera ko it's a matter of personal, ni impamvu y'umuntu ku giti cye. Hari n'ababa batifuza ubwo butabera baburwanya kubera ko babona ko bubabangamiye. Hari impamvu nyinshi cyane, kuko ijambo ryitwa God's justice ni ijambo twakwita eco equality in this planet. Ni ukuvuga ngo Imana ihana abakire, igahana abakene, abantu bose bakaba ku murongo umwe, bakaba bareshya ku rwego rw'amategeko. Mu gihe hano ku isi umukire afite kaji ashobora kugenda akablibinga mu bucamanza, ariko mu butabera bw'uhoraho witeka Imana Nyiringabo it won't, it can't happen. Ibingahe se nahawe Pope Francis uyu nguyu uriho, tibereje umugore wo mu Burayi bwa ruguru, ntabwo nibuka igihugu ngira ngo nakibabwiye, bampa miliyoni 500 z'amayero. Miliyoni eshanu z'amayero ni hafi ni miliyari magana ni miliyoni 680 z'akado za hano z'amashiringi. Ayo ntabwo nigeze nyafata. Abayisilamu baranyandikiye banyemerera kashi, umwakagara n'abandi ngegera zose bamburayibinga, ibintu ntabwo bishoboka. Ninde mupastori ushobora guhagarara imbere ya miliyoni 680 akazirebesha amaso zikagenda? Kandi azirebesha amaso zigende, kandi cyagambira icyo ashaka ari ukugira ngo abone izo kashi? Gitwaza watangiye avuga ko ari umunyamwuka, ntibyarangiye yemeye ko yagiranye inama na John, na Pope John wa kabiri. Byarangiye bite? People be very carefully. So mu kwizera kwawe there is no sharing in faith. We can share in conversation, but we can't share faith and what we believe. And remember that your belief is not my belief. Your belief is not my belief. My belief is not your belief. Buri muntu aba afite icyo ashaka n'icyo yifuza mu buzima bwe. Je, ntabwo nigeze nifuza gukorera Satani, ahubwo igihe cyose nifuza gukorera Imana, ngira umugisha, ngira amahirwe witeka Imana Nyiringabo aranyemera, abona umutima wanjye. Let me tell you this. Bitinde bishyire kera, abantu bazagucisha iburyo bagucisha ibumoso. Ariko wowe nimba uri umuntu wo kujya mu ijuru, ndakubwiza ukuri, you will have a lot of disagreement. Hari abantu benshi mutazumvikana, inclusivity, apostles, bishops, pastors, evangelists and teachers, and even a prophet. Hari abantu benshi mutazumvikana. Nimba uri umugenzi ugana mu ijuru, iyo nzira inyurwamo n'abantu bake, iyo nzira iragoye kuyinyuramo, iyo nzira ni ukwitanga, ni ukwiyanga. Yesu Kristo umwami w'abakiranutsi yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba ankurikire. How many people are there can accept to carry the cross? Hani misaraba barayishyira hasi hanyuma ukayikorera? There are very few, abantu bake cyane. The other day I was told you that according to the spiritual statistics 2015, abantu bari mu isi, ikintu cyantangaje kugize amagingo ya, ntabwo umubare uriyongera ndetse ntiwanagabanutse. Sinabwiye ko wagabanutse, sinanabwiye ko wiyongereye. God of heaven has 1 million believers. Candidate of heaven, bazajya mu ijuru, 1 million. Fata 8 billion minus 1 million. Uhita ubona na mamiliyari angahe usigarana. Don't joke with the people. Don't joke with the human beings. Umuntu kubwira ngo reka mbeho neza ngo ubwo buzima bundi nimbugeramo tuzamenya uko bizagenda. Tuzamenya uko bizagenda. Can you imagine that? They don't care about God. They care about the money, wealthy, to be honored, and etc. ATC. Reka rero tubashimire mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu. Byari bisobanuro barimo dutanga kuri benshi badukurikira kugira ngo umenye ikirimo gukoreka. Twarangiza tuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irategura intambara ku buryo bukomeye cyane, intambara ya gatatu y'isi yose, Third World War cyangwa World Third War, uko wabifata ni uko wabyumva ni nuko wabishaka nuko nguko. Amerika yashatse kwigarurira Greenland mu gihugu cya banza ari Denmark, ni Denmark ngira ngo. Ku munsi w'ejo niho Vance Pence yagiye, ni Vance what iyo zina ntabwo nigibuka, ajyanye n'umugore bajya gusura ku gace ka Greenland. Abaturage bahatuye ntabwo babahaye ikaze kubera ako gace Amerika irashaka kukigarurira nka strategi yo kugira ngo itegure intambara ya gatatu y'isi yose yo kuzarasa Russia. Barimo barategura intambara. Ibingibi barimo birukana abanyeshuri bari baremerewe kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri za kaminuza. Already hariho abanyeshuri 300 birukanywe, ku makuru twabonye uyu munsi wa none, bambuwe viza basubijwe mu bihugu byabo. Ubu ngubu guhabwa viza ntabwo ari ikintu cyoroshye, depending n'igihugu turutsemo, cyane cyane ibihugu biturutse, abantu baturutse ku mugabane wa Asia, ni ikibazo gikomeye cyane. Abanyaburayi 27 countries ku munsi w'ejo basohoye itangazo, ku munsi wo kuwa gatanu basohoye itangazo, banza hari ejo ya umunsi turi kuwa gatandatu basohoye itangazo bategura abaturage, babwira yuko baguye kuryamira amajanja, bakwiye kuba maso kubera ko anything can happen anytime, hari ikintu gishobora kuba, kuko bitegura yuko Amerika ntabwo ikibakingira ku butegetsi bwa Donald Trump, bisa nkaho itazabarindira umutekano, ko Amerika niyo ifite anti nuclear, ntabwo ari anti missile, anti nuclear. Bisa nkaho Donald Trump kubera ko bamurwanyije cyane bagashaka no kumwica, nawe Imana yamuhaye umugisha ubuhanuzi bumugira umukuru w'igihugu, none asa nkaho yabakuyeho amaboko. Urebye umugabane w'Uburayi barimo baritegura intambara gatatu y'isi yose, Amerika abantu irimo yirukana, abantu yambuye ubwenegihugu, ni mu nzira, ni mu buryo bwo gushakisha security y'igihugu cyabo, kuko abacayina benshi 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 cyane bakundaga kujya kubyanira muri Amerika. So ngayo nguko rero bakuru ba Benedata, ntabwo ibintu bizoroha, kandi umenye ko intambara ya gatatu y'isi yose iri prophetically, iri mu buhanuzi, kandi isi yose twayiciriyeho iteka. Mumenye neza rero ko ari uko nguko ibintu bimeze. Ibyo wifuza sibyo undi yifuza. Hari uwifuza ko iyo ntambara yaba Imana ikinjira ku isi igahindura ibintu igakora ubutabera, abandi bakaba bifuza ko habaho ibintu by'ububandi, kwiba, gusahura, gutwara ibintu by'abandi. You know, abantu baratandukanye. Umugani wa wa munyakadomo, nimba ari yarize nimba atarize simbizi, ariko ikintu yavuze ni ikintu gikomeye cyane. Ashobora kuba yari umufilozofe, maybe he was a philosopher, umubaji w'imitima, ntabwo yayiringanije. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe n'umwamigire nuri mu gihugu cy'Ibaroni ku murwa mukuru Shushani. Bibaye saa 10:01 mu gihugu cy'Ibaroni ku murwa mukuru Shushani.